Bubba made it.
Talk. Atuweke mipaka, Mungu akipenda dau spotak. Ukipinga utadata, haya we tawile, tawile, tawile mwana wana. Tawile, 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 haya we. Fesili ya sinu tamia, life iko tight na kombia. Nikifanya kweli na nunia, hapo mnapofeli mnapania. Napata depression, machwa mini mkiona haki happen. Oh yeah, na mnapopenda tension, na madam zenu mna share lotion. Oh yeah, ujuzi hawa mjui, naona data ni so imichuzi haufumui kwa kutazama kio. Si wenye watoto paka, atuweke mipaka, Mungu akipenda dau spotak. Ukipinga utadata, haya we tawile, tawile, tawile mwana wana. Tawile, 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 haya we. Tawile, tawile, tawile mwana wana. Tawile, 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 haya we.
Nilipo sipo napotaka bakia, nipo sipo kama triple OGs. Na kama ipo, ipo tu wawezi zia. Uno kato mapito, fati mandiko woni. Mimtu zitu shanskia, kila pati nilipo pati manjiko komi. Sije jiroga dvamia, napokuwa na mboga, unazo tamkunoga homie. Homie, homie yo kwio. Mikwaza waga spendi washkaji wa ndio ndio. Make sure skoni hata joni iwe mbio mbio. Nostake kweke ronu, toko poni mie sio. Ni wazmi na nangu tumepinda. Hatu wazmi na tongoza dima ninja. Soma ninja tu hata unovaki ninja. Na tukikoza tunatongoza dwenye mimba.
Si wenye watoto paka, atuweke wimipaka, Mungu akipenda dau spotaka. Ukipinga utadata, haya we tawile, tawile, tawile mwana wana. Tawile, 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 haya we. Tawile, tawile, tawile mwana wana.